Yeah, I'm Rixie.
Yeah.
Msabi boy, M record.
Japo po mali, ila bado na kujali. Nakueleza ukweli, na kuomba utafakari. Upendo wangu, sio sawa na wale. Rudi kwangu, daima tupendane. Baby, baby, I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby, I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi.
Happy new day, I'm very fine. Kwenye phone siko stay, sipo stay, sipo slow. Miss you baby go, I'm back to my home. Baby never let you go. Sinyamazi sikatai, taratibu kwa mapenzi. Slow ya mahaba kwa mafans ni ushenzi. We ni hero kwa mapendo, mapenzi ni vitendo. Mabaya ni skendo kwa maplani za majengo. Kinyamaza sio mbaya, waache kwa mabaya. Majungu kwa mitaa, tunaziacha tuko fire. Need you baby go, miss you baby go. Please baby go, never
baby,
let
baby,
you go.
I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby I missing you. Baby I missing you.
Taratibu sogea umenisongea. Na kisi shavuni pokea. Jo na hisi nitapotea. Kama kambi nisha jenga. Moyo umisha penda. Mabaya kuto kutenda. Vibaya ukinitenda. That's why niko nawe. Nikikosa piga mawe. Nikitoka niko nawe. Nikirudi niko nawe. Funga milango. Ishi kwa mipango. Plani kwa majengo. We ni hero kwa mapendo. Mbaya ni maskendo. Upendo ni matendo. Plani kwa majengo. We ni hero kwa mapendo. We ni hero kwa mapendo. Plani kwa majengo. We ni hero kwa mapendo.
Baby, baby, I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby, I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby I miss you, I miss you. Mana uko mali na mi. Baby I